Mama, I know how you feel. Cheer up, Mama.
Sonko tisa.
Don't cry.
Unataka amani.
Natamani faraja. Utavuka daraja. Kwani kwake hakuna matata.
Unataka amani.
Natamani faraja. Utavuka daraja. Kwani kwake hakuna matata. Ninaona jinsi unavyoomba we kwa ajili yetu. Mimi na didi
pia mimi nasikia jinsi unavyosali kwa ajili yetu. Mimi na kereren kereren.
Mami don't lose your calm. Mami don't lose your calm. Ah, ah, ah.
Weep not mama. 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 Weep not mama.
Mami usilie, mami, mami usilie. Yesu yuko, mami, Yesu yuko nawe. Mami usilie, mami, mami usilie. Yesu yuko, mami, Yesu yuko nawe.
I can see that mama you're sad. Would you be remembering daddy? Daddy passed away. Already life has gone astray. There's no way you can go on living like this. Weep not mama, cheer up mama. This is a trouble, if you worry you'll make it double. This is a trouble, if you worry you'll make it double. Weep not mama, weep not mama. 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 Weep not mama.
Yes, Rais Kenny.